nyuma yuko amaze reka duhite tunyarukira n'ubundi igatsata maro iyo nkuru urayifite ni mu karere ka Gasabo.
Ni inkuru iri mu kinyamakuru gitangazamakuru kugira ngo
igihe
yari ncitse gatoya ifite umutwe ugira uti umuturage yasenyewe inzu yari yarahawe icyangombwa cyo kubaka. Ikomeza igira iti Mbuka Filipo Donata utuye mu mudugudu wa Bwiza akagari ka Nyamugari umurenge wa Gatsata akarere ka Gasabo yasenyewe inzu ku itegeko ryatanzwe n'umuyobozi w'umurenge wa Gatsata, nyamara yari yarahawe icyangombwa kimwemerera kubaka. Kuri wa gatanu ahagana saa yine za mu gitondo nibwo abasore bakoresheje amapiki basenyera Mbuka Filipo, umubyeyi w'abana batanu na nyina washakiraga imibereho ya buri munsi mu gucuruza amakara. Iyo nzu isenywa ubuyobozi buhari. Ubwo igihe cyageraga aho Mbuka Filipo atuye, aba basore barimo basenya ngo basanze abantu bashagaye abo basenyaga, ari nako ubona bumiwe. Abasore basenyaga barangajwe imbere n'umusore uzwi ku izina rya Gatuza bari bahagarariwe n'umwe bayobozi w'umurenge wa Gatsata, bivuga ko ari we engineer w'uyu murenge. Nyuma yo gukuraho inzugi, inzu yasenywe hakoreshejwe ariko ntiyashyirwa hasi yose, barangije barigendera. Ubwo inzu ya Mbuka Filipo yari imaze gusenywa, igihe yagiranye ikiganiro na Mbuka Filipo bamubaza impamvu yo gusenyerwa ibintu bye birimo ntabikuremo, avuga ko yatunguwe. Yagize ati ntabwo nanze gukuramo ibintu byanjye, ahubwo baje kunsenyera banunguye, nasabye ko bareka nkakuramo ibintu byanjye baranyiyama. Inzu yasenywe, nyamara uyu muturage agaragaza ko yahawe icyangombwa cyo kubaka neza nyuma yaho mbere yacururizaga muri shitingi. Ibyangombwa byasinyweho n'ubuyobozi bw'umurenge wa Gatsata n'umuyobozi w'uyu murenge Kabanda Joseph, anamutegeka ko agomba kuvugurura aho yacururizaga kubakisha nibura broke sima. Ngira ngo ukomeje ku nkuru hepfo gato bashyizeho,
ukomeje baravuga ngo uko byagenze. Reka wende tuyisome yose kugira ngo mwumve ibijyanye n'umuyobozi w'umurenge wa Gatsata Kabanda Joseph. Uko nasomye inkunda abona yiyemerera ko yasenye inzu y'umuturage. Aravuga ngo kwa 22 Gashyantare Kabanda nibwo yaje asaba Mbuka Filipo icyangombwa yamuhaye cyo kuvugurura aho icurizaga. Yamuhaye fotokopi, undi ati ndashaka icyangombwa cy'umwimerere, ariko umugore arakimwima. Umuyobozi w'umurenge yategetse ko bakura inzu gikunze Mbuka Filipo zikajyanwa ku murenge, amubwira ko azazisubizwa ari ukazanye icyangombwa cy'umwimerere yahawe n'umurenge. Muri iki gitondo ngo nibwo yagiye kubona abona baje n'amapiki batangira gusenya. Hano hari icyangombwa kigaragara neza kugiye akadomo.com kigaragaza ko uyu munyarwandakazi yahawe uruhushya rwo gusimbuza amahema block sima, umwirondoro usaba, amazina Mbuka Filipo Donata n'ibindi byose muranga. Hasi Kabanda Joseph arasinya afata na kashe ateraho ivuga ngo murenge wa Gatsata.
Ku rundi ruhande hariho n'umukono w'umuyobozi ushinzwe imyubakire n'ibikorwa remezo mu murenge wa Gatsata uhagaze Tumurere Dominico Savio.
Ariko igitangaje ngo umuyobozi w'umurenge ngo yaribeshye mu gusinya icyangombwa. Aravuga ngo mu kiganiro igihe yagiranye na Kabanda abajijwe impamvu yisenyerwa ry'uyu muturage, yagize ati nibyo koko uyu mugore yahawe icyangombwa, ariko injeniyeri we ukunda kujya ahakorerwa ibikorwa n'umuyobozi w'akagari baranjijije tanga icyemezo cyo kuvugurura ubundi gitangwa n'akarere. Kabanda yakomeza avuga ko abantu bakorana aribo babateza ibibazo, ati injeniyeri yaranjijije ni nayo mpamvu twamuhannye ngo ajyeyo bayisenye. ahari Kabanda twamubajije impamvu batateguje Mbuka Filipo ko bazamusenyera ngo yitegura kuremo utuntu twe. Ati twaramuteguje kuko ku itariki 8 nagiye kumusura musaba ko yakwisenyera hakiri kare, ariko ntiyabikora. Kabanda avuga ko amaze kubona ko yibeshye ku cyemezo yatanze, avuga ko yagiye kwirebera uyu mugore arabimutekereza, ariko inzu ye yari yamaze kuzura. Uyu muyobozi avuga ko injeniyeri n'umuyobozi w'akagari ko aribo bajya gusura aho waka cyangombwa ashaka kubaka, kuko ngo abizeye aragisinya. Usibye uyu muturage wasenyewe n'abaturanyi be b'abagore bariraga babona inzu isenywa. Ariko igitangaje kuri inkuru da none tumanutse inkuru baravuga ngo igiye gane n'abasore basanzwe bari kuri iki kiraka cyo gusenya inzu ya Mbuka Filipo, bavuga ko bari bishyizwe guhembwa amafaranga 300 y'u Rwanda. Umusore witwa ngo watubwiye ko yitwa Gatuza wakoreshejwe mu gusenya yabwiye igihe ko nawe abikora mu kwishakira imibereho. Yagize ati ntabwo nshobora gutinyuka kwikubita ipiki ntahagarikiwe, ariko iyo mpagarikiwe nta bwoba, gusa nangiye maze kuyishyira hasi barayama kuko niko kazi gakomeye umuntu akazi gakomeye uzi umuntu basenye inzu agahinda asigarana uzika gukirwaho yakuri gasura gakutuza yakomeje avuga kamaze imyaka 25 avuye mu cyaro ati navuye save nje gushaka amafaranga nta mikino rero ku mafaranga niya mama bambwiye ngo nyisenye na isenye gusa nyine nange bigeraho bikambabaza uzi kubona abantu bababona n'umuntu namwita ariko umurenge urankunda kuri akazi cyewe gatuza akoze imyaka 3
aha wenda tutagarutse cyane kuri gatuza wubwe ahubwo tugaruke ku gikorwa nyirizina
bira abantu byiri kubona mu mafoto hano
bo ku mafoto ikigaragaraho nuko hari sinzi ukuntu ndabivuga ni
imifuka y'amakara
proxima zagwiriye imifuka y'amakara haragaragara agasafuriya
ibi bido
hari ibijerekani hari n'umufuka urimo amakara bigaragara ko inkuta zagiye
hari na bya bigega bya roko
noneho wigiye
bategama amazi
urebye ku yindi foto nanone hari aho berekana muka Filipa ahagaze ku nzu yaguye nk'ibihande byose ariko hari uduce tugihagaze bituma inzu yose itagwa ngo igere hasi bigaragara yitegereza n'ibintu byari mubona ko
ariko rero umuyobozi w'umurenge wa Gatsata bita Kabanda Joseph nawe ahangaha ibi ntago byemeye mu mategeko y'u Rwanda
noneho dore ngicyo icyo ntari kumva neza yaramusinyiye atigenda ubaka icyangombwa kiragaragara bagifoto
baracyinyo ukavuga ngo wari wibeshye
na engineer
barakujijishije
n'ushinzwe imyubakire mu murenge arasinya na executive arasinya barangije bati musenye
yarangiza ngo uyu mwebezo uyu Kabanda Joseph ngo barangijije ngo nasanze ngo namenye ko engineer ngo twaramuhanye ngo uzinga icyo wamuhanije ngo nagende ngo bayisenye ngahari
ariko nanone mbere bamubaza ngo kutetateguje uno mudamu kugira ngo yitegure ko bazamusenya ngakuremo nibintu
nta n'impamvu
naramubwiye ngo yisenyere aranga
nta n'impamvu yo kumubwira ngo ni yisenyere kandi waramusinyiye cyangombwa unabyemera hakagaragaraho kashe yawe hakagaragaraho umukono wawe cyangwa se isinya binagaragara ko kumwaka iki cyangombwa agatanga fotokopi uyu Kabanda Joseph akanga yarangiza akavuga ngo nibakureye inzugi ngazazifata ngaruko yatanze cyangombwa ntawashidikanya ko yashaka kugira ngo agifate inzu bayisenye niba neza avuga ati nta cyangombwa twaguhaye
ubundi byo
hari cyangombwa ashaka fotokopi yo ntibigaragaza ko ariho kashe yawe
fotokopi ibihagije kugira ngo ubone ko ikintu cyakoze kandi rega kuba ari nawe wagisinye ni gute se tababi
ni gute wirara ku munzu nk'iyi y'umuturage ukayikubita amapiki ugakodesha abantu ngo umwe ngo uramuha bitatu akayikubita amapiki hejuru y'amakara dore hano ndabona amasafuriya ndabona intebe ndabona ibido ku manywa kuko ifoto urabona ko yarafashwe ku manywa
yafashwe ku manywa kuko ubona ko yatangiye gusenywa
kibaza niba ari mu ntambara ukabibura wa umuyobozi Kabanda Joseph yarangiza akabyemera ngo nari mfite ngo namuhaye ibyangombwa ngo kangire ngo marangije guhana engineer kuko yakwijijije n'umuyobozi sinzi uri umuyobozi ari kuvuga hano ngo yarababwiye ngo nibajye kwisenyara ubona iyo avuga ngo twabahanye tubabwira ko bagomba kwishyura uyu mugore amafaranga ye
reka wenda niki cyaba gituma mu miyoborere y'igihugu habaho inzego nyinshi zitandukanye n'ukugira ngo wa muyobozi umwe niyo yagenda akagira n'ibimucika wenda ntabibone urwego rwa nyuma ruzagende uko inzego zigenda zirutana nibura ikintu nikizageraho gifatwaho umwanzuro niba hari mikosa ritabashije kugaragara none umuntu ngo yaranjijishije akujijishije nawe urasinya none utimusenye aha niho havuka ibibazo ugasanga wa muntu niwe yagiye mu rukiko akaregati akare umurenge wamaye cyangwa ngo nubake ndubaka none baraje baransenyera nakoresha amafaranga ya naya ukajya mu rukiko ugashaka umwavuka mukabura nabikarangira bavuze bati wenda mutanga miliyoni runaka ugasanga leta iraho itanga amafaranga hejuru y'ikosa ry'umuntu runaka icyo kintu ngira ngo ni ikintu kidakwiye muri iki gihe kuko ntabwo ari ibintu byo kuvuga ngo wasiye umuntu yubake ejo ngo nasenye nuko anamwandikira ngo yisenyere kandi umuntu biba byaramuhenze kuko ukurikije nk'abantu bacuruza n'amakara n'abantu badafite ingengo y'imari ihagije nta nubwo ari nabo bafite amafaranga kandi niyo yabana n'amafaranga
hari nabo bagaragaza ko uyu mutegarugori yari yatsideni rya miliyoni ebyiri amaze kubona ko abonye icyangombwa cyo kuba yavugurura atangira gucuruza amakara umuyobozi w'umurenge wagombye kuba ari we umufasha uyu Kabanda Joseph inzu baraza bakubita abapiki bashyira hasi udukoresho twe cyo kora ngaho ubutabera bugomba kwerekana akazi kabo
ahangaha byo
kuko nta nindi mpamvu mbona umuntu nta n'ikindi yavugaho umuyobozi w'umurenge ubwe yerekaniye uko ikibazo gihagaze niba yemera kereke yaza guhakana ati nta cyangwa ngo twamuhaye cyangwa se yaragicurishije ariko niba yemera ko yagisinye akavuga ko ngo bamujijishije kumujijisha ntago bigomba kuba ingaruka z'umugore wa gihabwa umugore wa gihabwa iyo ngibyo nta ruhare afite mu kujijisha we muyobozi w'umurenge ahubwo mwagombye kuba mwafashe amafaranga mwayakusanyije muzi ko yubakishije ari wowe muyobozi w'umurenge ari wakwijijishije ari uwo mwenjeniyeri mugakusanya yose mukamubaza amafaranga yubakishije mugaterura mukamuha mukamubwira ati imuka twihanganire twarajijwe
ahangaha niho n'ubundi buyobozi bukujya kurebera bukavuga buti uyu muturage yararenganye nk'uko wari umaze kubikomozaho k'ubutabera bugomba gukora akazi kabo niba bigaragara ko hari umuturage warenganyijwe kandi akarenganywa noneho n'abayobozi bagakwiriye kumubwira bati kora gutya niba ukeneye kuvugurura bakamusinyira batugende ukoreshe broke sima bakamusinyira icyangombwa nk'uko hano kigaragara ko bagisinyeho arushinzwe ibikorwa ari umukozi ushinzwe imyubakire n'ibikorwa remezo mu murenge wa Gatsata uhagaze Tumurere Domenico Savio yasinyeho ndetse n'umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Gatsata Kabanda Joseph bose basinyaho banateraho na kashe y'umurenge bati genda wubake none mu kanya bati genda usenye ese ibi byo nk'abaturage noneho yaba ari abo baturage cyangwa se n'undi muntu wese duteze amatwi uri kumva kino kibazo cy'uyu muturage ukuntu bimeze guhabwa icyangombwa ejo batisenya nawe waduha igitekerezo cy'ukuntu ubyumva cyangwa se niba hari n'andi haba byigeze bibaho mutubwire muti twebwe twumva byakemuka gutya ushobora kuza kutwandikira ubutumwa ukajya ahandikirwa ubutumwa muri telefone yawe ukandika ijambo flash ugasiga kanya ukandika ubutumwa ukohereza ku 500 flash alone
yego ndagije imana njyane macyuba njyewe abana b'abakuriya muyobozi wo muri Gatsata mwahoze muvuga mbihuza n'abari abayobozi bajya mu mwiherero buriya nabyo babigaruke kubera yuko harimo abayobozi rwose utamenya ukuntu bamera babangamiye abaturage kuko ibyo nabihuza na cya kibazo tugize kiba muri Nyagatare urabona ko cyanavutse n'uyu munsi usize radenge nigeze kumva bavuga ngo bamwe bari guhunga rero tuzi abaturage iyo bari guhunga ubwo muti uwo muyobozi amenya icyo abamariye abaturage koko
ariko abo bayobozi ntabwo baba batumwe na leta
nyine rumva ndabizi nanye n'igikorwa ku muyobozi ariko nabo bajye babanenga iyo bagiye nkara mu mwiherero abayobozi inzego z'ibanga
kuko wabyumvise ko n'umuyobozi wa Gatsata ubwo ari kubyivugira ko ari amakosa abayemo ngo baramujijishije
ni ikibazo rero urabona ko buriya bashobora kuba ari bamukurikiranye wayakumukumva ngo uriya muhazi bavuga ngo wayisenye bakoreje ngo niwe bafunze nk'uko muri Nyagatare njya numva bavuga ngo bafunze abayobozi b'imidugudu umuyobozi w'umudugudu se niwe washenye izo nzu urumva kiba ari ikibazo
urakoze cyane
hari ikintu abayobozi bagomba kwirinda ibintu by'abayobozi byo gupfa gufata impapuro sekretari arazijyanye sinya agakubita urupapuro rwa mbere akarebamo ntiyareba ibyo agiye gusinyira ngo afite akazi kenshi warangiza ngo barakujijishije
hano hari umuturage wahise yandika ubutumwa agira ati ubutabera budatabaye uwo mubyeyi se bwazarenganura nde kwibeshya k'umuyobozi se ni impumyi usinya ibyo atagenzuye rero n'igihugu yakigurisha flash alone
mwiriwe
neza
biriya byitwa gufata icyemezo buhumyi nawe ubute utashishoje neza niho usanga bibyaramo ingaruka zingana kuriya
none uratekereza ko noneho byakemurwa bite kugira ngo uno muturage arenganirwe uno mudamu
oya mutabishyira ku ruhande ubuyobozi bwashenye uriya muturage bugomba kumwubakira byo ni niko bigomba kugenda aba ku isabato aba ku cyumweru bagomba kumwubakira inzu ye kuko yubatse mu buryo bwemewe bamuha ibyangombwa barabisinya nta naho twiwe twumva nkuvuga yuko yibuze n'icyo yagiye gupirata
ntago ari icyapirase umuyobozi w'umurenge warabyemewe
kiremewe hagati aho rero kukwibeshya ntabwo ingaruka zaza ku muturage ahubwo uriya buriya buyobozi bwamusinye icyaha cyangombwa nibwo bugomba kwirengera ingaruka zo gusinyira ibintu nyuma bikabyara ikibazo bikabyara ingaruka ikindi mu nama y'umushyikirano rero hari ibibazo bitatu njye mbona icya mbere ikibazo cy'amashanyarazi ni make cyane rwose ni make cyane byakunze kujya bivugwa ahantu benshi ukumva ngo umuriro maze iminsi ingahe ntawuboneka wanaboneka iminota icumi ukagenda ukagaruka biracyarimo parapara bose bakwiga uburyo biriya bintu byanozwa umuriro ukagera ku bantu neza ikindi kijyanye n'itumanaho kubo bireba nabo
yego
ibintu bijyanye n'itumanaho aya masosiyete y'itumanaho nayo ntabwo afite ntabwo ari gutanga netiwaka ku buryo buhagije usanga uruhande rumwe ukabona ubonyerezo undi mwanya ugahamagara ugasanga ibyo warugiyemo birapfuye kubera itumanaho ririmo akabazo naho bikareba byanoze ikindi ikibazo kijyanye n'imanza zitarangizwa
yego
gacaca zarashojwe ariko zasize ibibazo bikomeye cyane by'abantu basigaye batishyura imitungo yabo kugeza ubu ngubu biracyarimo ikibazo ntabwo cyari cyakemuka kandi nta n'umuti uriho utangwa ugaragara ku buryo cyakemuka kiriya kintu rwose gacaca zaciye imanza neza mu gihe gitoya kandi nyinshi ariko zasize ikibazo cy'imitungo hagati y'abagomba kwishyura n'abagomba kwishyurwa ndetse n'ubuyobozi bukaba bugaragara ko inzego z'ibanze n'abayobozi banyamabanga nshingwabikorwa b'utugari bacumbagira mu kujya kwishyuriza abantu
iracyita ariko ibitekerezo byari byumvikanye bijyanye n'imanza zitinda gucibwa ibijyanye n'umuriro n'amashanyarazi ndetse n'igitekerezo kuri mudamu agomba kwishyurwa
hari n'undi wanditse ubutumwa anagira ati nta kundi uriya mumeya ashobora kuba atazi ibikorerwa mu karere ayoboye ariko se wapfa kuvuga atabanje kubaza abayoboye akomeza agira ati bazamunenge
Flash alo yego
ndabanza mbasimire
aha
ubuhanga mukorana ibiganiro byanyu
urakoze
ariko noneho njye hari icyo nashaka kuvuga ku bijyanye n'uwo wasenye iyo nzu urabona ko hari ahantu henshi nk'ibi bigenda biba nk'abanyamakuru mukaba mutabizi cyangwa mutahagera
waduha amakuru
ariko noneho tekereza ugannye nk'uwo muyobozi usenya iyo nzu umushinga ikibazo uri umuturage ugifate uburyo ari bugufatemo bajye babishyira muri esansi bavuge ngo ese uyu muyobozi koko ari muri sitaje ni umuyobozi azi ibyo akora
ariko abaturage nabo bagomba kugaragaza abayobozi batubahiriza amategeko kugira ngo bashyirweho ahagaragara bafatirwe n'ibihano
buriya wari uzi ushobora gutanga nk'amakuru nko kuri uwo muyobozi ayobora aho hantu ni hahandi uhora mu bibazo
hari itegeko rirengera umuntu utanga amakuru ibyo wari ubizi
hari ukubwiye ngo murabeshya namwumvise ikiganiro nagitangiranye
uriya ni umuyobozi w'akarere ka Gakenke
natekereza umuntu w'umuyobozi avuga ngo w'abanyamakuru murabeshya noneho uri umuturage nturi umunyamakuru mugera imbere noneho ugira ibyo uvuga ni hahandi utasanga ibi bintu nabyo bajya babyitabira barebe umuyobozi basize mu mwanya se arabishoboye se arabikwiye ni hahandi bapfa gutereka umuntu ahantu ukwibaza umuntu w'umuyobozi ngo nabisinye ngo ntakeka niyo yari ari iyo numva iyo nzu yayubaka ahubwo akubaka irenze iyo yasenye agasenya iruta iyo nzu iyo kabisa mu bihano ariko agahita anirukanwa n'indishyi y'akababaro kandi ntazongere no gushyirwa mu buyobozi bw'iki gihugu nibo bahurwaho bariya bari hanze n'izo raporo zisohoka hanze ukareberwa aho babikuye bashyize ku muntu nk'uwo nguwo
ese nk'abano bantu nk'uyu uba uri kuvuga ngo bampaye ibihumbi bitatu agahita asenya inzu kandi abizi ko wenda n'uwo muntu bashobora kuba bamurenganyije bo ubyumva ute abantu nk'abo
ariko bariya bahawe akazi dore ni abayobozi babi nk'abo ngabo ubu se jenoside yakozwe abaturage ntibiraye bitewe n'abayobozi nk'abo ntabwo ikosa ari abasenye inzu ikosa n'uwabibategetse nta kosa baramba barahubwo nabo bahanwa ariko urumva ntabwo bahanwa nk'uwo muyobozi
urakoze cyane
mwaramutse neza
mwaramutse
waduha igitekerezo
ni kuri Flash
wowe wahageze
ndagira ngo ntange igitekerezo
yego
ku byerekeranye n'uriya muri sipo
wa gatatu
wavuze ko yibeshye ko yasinye abaturage rwose twumva bitagombye kuba uriya muyobozi yagombaga gutekereza nyuma akavuga ati reka nyirengere ndebe ikintu nafashisha uriya muturage ikindi kibazo kizamba ariko adasenyiriyanga uko yatanze icyangombwa arangije ahindukira ngo nimusenyiriyanzu nubwo yabwira uriya muntu ngo ashinzwe ubwubatsi najye kuyisenya ariko yirengagije yuko uriya muturage yari afite icyangombwa cya burundu ahubwo uriya muturage yagombye gushaka avoka akajya mu rubanza leta ikazishyurira rimwe uriya mutungo kuko hari n'abandi bagiye bakora amakosa nk'ariya kuko cyangwa se uriya muyobozi bakamutegeka ko iriya nzu uriya muturage agomba kwiyubaka mu minsi itatu ibintu bye byarangiritse
yego
yari atunze umuryango mu by'ukuri iriya muntu bigaragara ko afite ideni rya banki ubu ni ukuvuga ngo banki iratangira kumwishyuza
banki yako kabyo nibyo ntago ibireba
ikigo nacyo cyishingiye ya ngwate nacyo kibaba kibumbe umuturage abana nabo ku ishuri bihagarare murumva ko ni ibibazo bikomeye bajye bashishoza batubere maze tubatora tuzi ko rwose ari inyangamugayo badufashe ubuyobozi bwere kujyaho umugayo kandi hari abantu bose batwishyira muri gahunda
murakoze cyane
rero murakoze rwose abo bayobozi bajye bashishoza badukorere ibintu byiza
murakoze Flash hello hello Flash mwaramutse neza yego hageze ko igitekerezo
ikibazo rwose cy'abayobozi b'inzego z'ibanze ntabwo rwose ugomba gutanga
wakongera ije kugira ngo tubashe kumvikana neza
natwara abantu twabariwe ahantu bazubaka sitade Gahanga ariko kugeza n'ubu ngubu tujya kujya baka bakavanga amafaranga yacu ngo ntayariho bajya ku kare bakavanga ngo ntamafaranga yacu yariho bagarura ku murenge ndetse bakavanga arahari ariko ngo babiye dusaba kugira ngo tubabe twizize babone ngo buduhe amafaranga
none se ba
bakaduhe bakamara kubyuza ariko ntaturekure amafaranga kandi barangije gusenya ahantu mu matongo basigaye mu matongo bari mu matongo abandi barangije kuyabona
babwira ko amafaranga ahari ariko ntabwo muyabona
ariko n'ibibazo byari birimo byari kigihe yari arimo ariko kugeza n'ubu
mwaramutse
yuko nagira ngo ushobore kwitegeka ko cyameya
yego
kuri meya atavuze ngewe ndimo mu makuru bakajya ka gakenge rwose ngiye mfite n'abazi n'ubungubu nanone muri gardiyene
n'ubungubu
muri gardiyene rwose dukoresha imbaho rwose dore ko nuko yere kubeshya na byinshi kuri bo bari kuri babihindura ariko ikibazo kirahari
umwana wigiye ku rubaho ndakigira mu ikayi nihe ubona itandukanirizo hagati y'abo bana babiri
n'ubundi kuko urabona iyo umwana yigiye mu ikayi biba byanditse mu nyuma asubira we kugira akabyiga ariko iyo uri ku rubaho urefasha
ubwo birangira uwo munsi
uyu munsi nanjye rwose ndakubwiza ko ufite umwana muri gardiyene ahubwo nanjye n'ingagi ni uko ndi hano i Kigali yaba ku ishuri ndetse n'imyaka ibiri
ibyo avuga byo ntabwo ari byo abana bijya ku mbaho
murakoze
cyane Flash hello
hello
mwaramutse neza
ngo ndashaka kugira ikintu mvuga kuri uyu mwiherero wenda waba kugira ikintu bavuga ko babwemeza mirimo bakoresha abakozi bakamara amezi atatu badahembwa. Urwemeza mirimo ko tubakisha wamagana ngoma uwo muhanda ntabwo duhembwa, kandi kuva mu kwezi kwa mbere no kwa kabiri urabona ko no kwa gatatu tukurangije, kandi bajya guhemba bagahemba ukwezi kumwe.
Muhe muhanda rwamagana ngoma
uzi rwamagana kugera mu karere ka Ngoma rero ubwo ni ugukora mode kadata guhembwa kuva mu kwezi kwa mbere ntibaraguhemba no kwa kabiri no kwa gatatu rero kugeza ijana amafaranga yo kurya batazi ku bakozi.
Ese nk'iyo mubajije nk'ababakoresha bababwira ko ikibazo kiri hehe?
Sha kugira kubera ko twebwe tuba twaje kupagasa nyine dushaka amafaranga tureba ko twabona imibereho, urabona ko nk'aho hantu ntibabo baba kuri mwamezi atatu baguhembe kumwe uzagira ikintu wageraho, mwadufasha rwose bakaba bagira n'ikintu babivugaho.
Ntabwo mubabaza impamvu ibitera ngo bagire icyo babasubiza?
Nta kintu badusubiza rwose, ni ukugenda umuntu agategereza ahubwo bakaba bashaka ko umuntu yagumye agakora nk'uwo ejo bundi umwana yarakomeretse icyuma kimuguyeho ubu ari mu bitaro nyine yo kuvuga ngo cyane ikintu batubwira cyangwa umunsi wo kuduhemba.
Murakoze cyane. Ibyo nabyo by'abantu batishyura abantu bakoresheje bakubaka amashuri ngo yango mwubatse ngo nayo niyazi kandi amashuri nayanyu, niba ajya gutangira babwire nyine ko ari umusada bagiye gutanga ko ari amashuri yabo, uretse kubabwira ngo tuzabishyura naya nyuma nurangiza ubambure ngo we akora motwa zikazishyurwa agatangira no gufata imyenda,
cyangwa se ugakoresha nk'abakozi barimo amafaranga menshi umuntu yaza kwishyuza ugahita umuha bitanu ngakira ngo ndabashakira neza nzayabaha ngo ubujyanye bitanu ntacyo. Hello Flash.
Hello, muraho neza?
Yego muraho neza. Na
nanjye ndashaka kunenga uwo mumeya. Uwo mumeya rwose ntasigenda. Umuntu ntazi ibibera mu karere ayobora, abanyeshuri bakigira ku mbaho, yarangiza abanyamakuru babitahura, yarangiza akavuga yuko abizi abana bese,
ahubwo ngo azabajyana muri sentare.
Ubwo muntu uwo mumeya abayoboye abaturage abarebere
harya
ikiba cyaramushyizeho ni iki koko kugira ngo arenganye abaturage gusa?
Tubwire wowe ubona kwandika kuri waho bitwaye kino niho
mbo icya mbere icyo bitwaye urabona nk'umwana wigira mu ikayi atahana umukoro bakawumwandikiramo yajyana.